ndani lina kufa, eni kuite mpaka kufa. My own, yo teme, mo bebe. Jina gani la peke, nikuite wewe peke. Nichajifanya ukiburi kugombana na we, ila kipimo changu cha uzuri mtu afanane na we. Umaarufu pesa changamoto, ukiwa na vyongali umtoto. Kukuoa we ni kama ndoto, nice kama nimeshinda loto. Na nilicho gundua,
kapo yetu ya mama, ya mama,
hatari wakinyeshe mvua.
There is something about you, girl, I can't live without you. There's no secret inside you, when I'm standing beside you. You're my beautiful onyinye, ifo mame, I'm feeling you every day. Chiyo mame, now you make me to fall in love, obimo. Anticipating your special touch, obimo. If I could define the way I feel, kuja kwako we, ima kwa na ife di mwaga na hadi. Finally on the way, ichorira pundua,
kapo yetu ya mama, ya mama,
hatari wakinyeshe mvua.
Minawe sa mama,
kwa subo itu kujim. Na mpenda tena na mwishim, mkata shongo kipenda mwitendim. Bombo clot, mamacita, te quiero tocar a mi amore.